My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. Ha 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 feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. Feels good to be mindless. My mind is empty. 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 Feels good to be mindless. My mind is empty. 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 It feels good to be mindless. My mind is empty. It feels good to be mindless.